kumva ngo umuturage niwe wakagombye kurindwa akaba ari we uraswa umuntu mwakica abantu batandu ari umuyobozi
twumvaga ari amasasa ari kuvuga babanje barasa ubwa mbere birongera bicaho birongera bararasa
banje hatsa amasasu atandatu twumva ari hafi zacu nyine nk'abantu turi mwisanzwe
ni bamwe mu baturi santere y'ubucuruzi ya rubyiruko yo mu kagari ka Rushyarara aho umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda witwa Minani Gervais w'imyaka 39 y'amavuko ufite ipeti rya serija yarasiye aba baturage aba babwijwe irya Amerika ko iryo rasa ryabaye isaa saba n'igice z'ijoro zishyira isaa 8 ni amasaha ubusanzwe utubari twaha muri iyi santere tuba tutagikora kuko abahatuye batubwiye ko tutemerewe kurenza isaa yine z'ijoro tugikora icyabaye intandaro y'iyicwa rya bagenzi babo aba baturage bavuga ko ari intonganya hagati ya nyirakabari witwa Nkunda Mahoro Jean d'Amour na Serija Minani zivuye ku kutishyura k'uyu musirikare
numvise ko hari amafaranga ngo 1,300 atarishyura bababwiye ko ari buyashyire kuri telefoni ubwo rero ayo mafaranga niyo yabaye intandaro nyine
kubera ko yari yambaye sivile babanje no kumwibeshyaho ntabwo bari bazi ko ari umusirikare baterana amagambo bagira ngo ni umuturage usanzwe arabacyuka nabo baramucyuka birangira rero asohotse aho ngaho kwa Damuru ajya ku kigo ku gisirikare haruguru aza yambaye inifomu ya gisirikare atwaye n'imbunda ubwo yaje ahita ahera ruhande arasa abantu bose bari muri ako kabari
amaze kuva mu kabari yasohotse amaze guterana umujene na nyiri kabari ajya kureba ibikoresho mu kigo agaruka nyuma ibyo nibyo byabaye avuye mu kigo na nyiri kabari nawe yari amaze gutaha hari hasigayemo umukozi abasanze mu kabari niyo yishe ntago nyiri kabari we anarimo
abishwe bose uko ari batanu ni ab'igitsina gabo bafite hagati y'imyaka 18 na 45 muri bo harimo abavandimwe babiri bavukana nimva abatuye aha muri Karambi bavuga ko zabaciyemo igikuba cyane cyane abahaburiye ababo
kumva umwana ava mu rugo ngo agiye guhaha nibura niwagwaye ukagwaza ariko yurira n'urupfu rutunguranye ruteye n'ubwoba
twese ni igikuba cyacitse pe na urabibona rwose twese twumiwe twabuze icyo dukora muri make nta kindi twarenzeho twumiwe pe
ko byakira byatugoye ko urabona n'abaturage hano baracyafitemo ikintu cy'ubwoba kuko kubura abavandimwe ababyeyi si ikintu cyoroshye byatuguye nabi nyine urabyumva
mbega nyine biragoye kubyakira ko kumva imirambo itanu mu isandi imwe cyane bamwe n'abafamiliye ubwo bo babiri bavukana harimo abana bakiri batoya nyine biteye igihunga
kubabuza ababo basanga impfu zabo ku ruhande rumwe zaturutse ku burangare bw'abakuriye wabarashe
umusirikare wagiye kuzana imbunda mu kigo araza arasa abantu ari bubashinzwe baraturinda ariko habaye uburihangazi buteye ubwoba ukimbo bakumva ibyo k'umusirikare niba yananyoye birumvikana nawe utananywa ariko bagombye no kuza bakavuga bati kwaya masaha uyu runaka ari kubura ari hehe bakaza bakamujyana
twabwira nk'abayobozi rwose nabo buriya bagizemo uburangare pe kuko kuva ku gisirikare umuntu akambara akagaruka akaba yakica umuntu nta muntu n'umwe wari wahagera ni ibintu bigoye
abaturiye iyi santere ya rubyiruko bavuga ko urugomo rukuru we n'abasirikare baza kuhanywera bavuye mu kigo kiri hafi aho atari ubwa mbere ruba icyakora bakemeza ko bitari byakagezaho hari abahasiga ubuzima
ntabwo ari ubwa mbere abasirikare bashaka kuturasa bigeje basaka gushaka nanone undi afite imbunda baraza barimufatana ku manywa baramujyana n'ejo bundi batwaye undi nijoro basinze
iyo byabagoye ntagize n'ikibazo kiba giturutse kuri bo twitabazaga nyine bagenzi babo gusa nabo bakadufasha nyine bakaza bakaba bamucyura
ku miryango y'ababuze ababo hari icyo basaba inzego z'ubutegetsi
twebwe kubera ko tubayeho ari ugushakisha nibo bari basa nk'abadutunze rwose mwagira icyo mudufasha
mushobora kureba ukuntu mwatugenze nibura mukadutera inkunga y'ukuntu nawe twahuye n'ibiza mukareba icyo mwatumarira
umuntu iyo umubuze ariwo wari kuzakurengera ububuze byinshi nta wa muntu bamugarura ariko mu bijyanye no kugira ngo abo bantu bazabeho leta nayo twasaba ko yazabahaba hafi
twasaba rwose leta nyine irebe ukuntu yafashe bari abaturage iriya miryango yahuye n'ikiriya kibazo cyo kubura ababo kuko nta bushobozi bundi bari bafite abo bantu
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda ariko ntibyadushobokera inshuro zose twahamagaye Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare ntiyatwitabye n'ubutumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa biboneka ko bwamugezeho kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yari atarabusubiza icyakora mu itangazo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyasohoye ahagana isaa 5 z'amanywa y'uyu wa gatatu cyavuze ko kibabajwe n'ibyabaye kandi kihanganishije ababuze ababo RDF mu itangazo ryayo yavuze ko warashe aba baturage yafashwe kandi azahanwa hisunzwe amategeko igihano cyo kwicwa ntikikiri mu mategeko hano y'u Rwanda ariko kubabuza ababo
dukurikije ububabare dufite
kurura musiri urano nani musirika ukirimo se ratinya kubivuga nabo bazamushake bazaje batushire gahinde nawe bamurase ntacabuze urano ntamusiyo buzurimo abantu batanu ku muntu umwe kandi ari umuyobozi n'uso iki gihugu abayobozi baracyabamo bameze nk'ukuriya
urugoma nkuru rukorewe n'umusirikare w'ingabo z'u Rwanda mu kabari akarasa abaturage rwaherukaga kumvikana mu 2014 mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda aho umusirikare utari mu kazi yashwanye nabo basangiraga asubira mu kigo gufata imbunda arasama abagera kuri barindwi batanu muri bo bahasiga ubuzima Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, ikarambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.